Yeah. Good music. Boy, Timmy Love. 99 Records. Jana nimepita kitabonge la dingish kama bingo na rap single rap to the bomb fimbo fimbo dadako ananita mandingo dunga dunga kaka nda jeshe nda lindo
ni the MC mwingi wa habari kwenye chocho kuna mitindo mingi ya kabali majizi wamekata mingi ni hatari ni matuna kwenye ligi watu kutwa hawalali
najaza misuli uwe bansa umpate shamsa na amsha kama kiroba zobo na try some self made dream maker all I do is lose, got a team, call me Bingo Sepa.
Tebeza zungu kama comrade ikipepe. Marapa world wachana comedy with Sepa now. Joko game upate damage ikichete no. Labda walimu jo masheme jiki
kutite. My good music, K1BA Bingo hawezi lose. 1BA usnich wapunguze. 1BA Eddie hawezi lose. 1BA usnich wapunguze. Kutite my good music, K1BA Bingo hawezi lose. 1BA usnich wapunguze. 1BA Eddie hawezi lose. 1BA usnich wapunguze.
Uja biti haja leta maji gambo na irudisha biti mbao na wandichi wakitambo ule mbao wengi wao hawa wandiki bado na potesa kila biti wana nita msi wakambo
watu wana mani siyo gigi nani wema siyo bibi yani nipo kwenye ligi flani so boya wingi dani tazi majiji kwani ndo inavyo bidi victory yetu haimusu kimani
hini Bingo na heavy sikia miti ndio yo heavy na zoomu mbali kana lensi bado tupo humu si wakari wezi tenzi
yeah feel me boys to me love unja mifupa kama meno iko kunja donale kisupa kaneno info wanazo tupa kule warning simple na vyo chezea maneno kama simple nipo deep kama super zimu watu bole trips na ngambo na zipip zinakole zina sole K1BA Bingo hawezi lose 1BA usnich wapunguze 1BA Eddie hawezi lose 1BA usnich wapunguze kutese my good music K1BA Bingo hawezi lose 1BA usnich wapunguze 1BA Eddie hawezi lose 1BA usnich wapunguze lose bina sound PA boda piga PA flow shule PA noza bure dide wana hof na hof why was I dibe ya izi sabwe fighti di labda A so bidi tunajitahidi hit play kila ngoma hichi haina baridi just pay yo bado mafaka kabaka shume RP ticha na karume
toka zama za kumrapu bule kuchola mistari chona mana daftari za shule wengu wakasema kwamba nita grossi nimechagua hip hop wangu mimi wrong choice au wapi chemsi bongo sasa hachana na hip hop ukawe kongo jansa I'm survivor for features fake you rap okay to survivor for weak fest
what is it my good music